couple girls. Niko na one boy German. Tuendele kunywa. Nafasi mindo naanza wona maliza party vile nimejaza meza njoni sarakati
nasikia wewe ni mkali na umetoka mashinani jo uwe shabiki kwani uko ligi gani bona waninyima kwani uko hali gani bona waninyima kwani uko hali gani
under influence of alcohol
kama yonde
toka siaka kwa sanse ukidai uko wonde
under influence of alcohol.